Whoop.
Inavowasha kama vile sina pilipili, kiuno kinaruka kama makida makirikiri. Atari tukiba kigi wa wiri wiri, mnyamwezi natenganisha kichwa na kiwiri wiri.
Well she's on fire, toto ubaya, ana ubaya uyo, kanyaga waya. She's on fire, mwachie dance flow.
Toto kisha zima na mwasha na weka gear. Ikiwa kavu kama ugali tunalumangia. Nampa lift kile leni ndo tunafikia. Namuaminia, ananiaminia. Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk. Awe ma utaniua, sijazoea miba usinipe kibua. Awe ma utaniua, unalambisha chumvi unataka namua. African bantu mwenye zigo, kipita nyuma ni wigo wigo. Endesha watu ndivo sivo, ni kama punda kwa mizigo. Toto kisha zima na mwasha na weka gia. Ikiwa kavu kama ugali tunalumangia. Nampa lift kile leni ndo tunafikia. Namuaminia, ananiaminia. Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
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 We, ma,
utaniua,
sijazoea miba
usinipekibua.
Awe, ma,
utaniua,
unalambisha chumvi
unataka namua.
Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
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 Twerk, twerk, twerk. Shake your body, yeah.
Let's take over the game.